Exercise 3 in your book. Fill in Alison's part of the conversation. Ask who these dresses were sewn by.
Magauni haya yalishonwa na nani?
Mawili haya yalishonwa na fundi. Hili hapa lilishonwa na mama.
Ask if she has a sewing machine.
Una cherehani?
Tumenunuliwa cherehani kama zawadi ya harusi, lakini bado kutumiwa.
Ask when she will use it.
Utaitumia lini?
Nitaitumia baada ya harusi.
Finally, how would you ask two people if they've been invited to some dancing?
Mmealikwa ngoma? Au mmekaribishwa ngoma?
How would you say you haven't yet been invited?
Hatujaalikwa. Au hatujaalikwa bado. Au hatujakaribishwa. Au hatujakaribishwa bado.
How would you say all of us were invited into the house?
Sisi sote tulikaribishwa nyumbani. Au, sisi sote tulialikwa nyumbani.